But I may know why she so for this kind of love, I don't need nobody. If you see me crazy, oh yes, I'm crazy. Stressing no because I will never lose my mind. Never, yeah. Siringi zura, siringi rangi, siringi jina. Ifupi maringo sina, ila tatizo nilivyo, yani nilivyo. Buza unate, ay mama we.
Nikikupa leo,
okay.
Utataka kesho.
Baby, I love you. Oh, 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 baby, I need you. Oh, 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 baby, I miss you. La 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 la. Baby, I want you. Choo choo choo. Ukinigusa kidogo na sikiara. Ukizidi nitamwambia ma. Umefundwa na nani mbona we bala? Uno lako simbimba ngoma.
Jinsi ulivyo.
Ai.
Umeniweza
mama,
ujanja
siringi zura, siringi rangi, siringi jina. Kifupi maringo sina, ila tatizo nilivyo, yani nilivyo.
Guza unate,
ay mama we.
Nikikupa leo,
okay.
Utataka kesho. Najijua nilivyo mtamu. Mimi ndiyo yule,
yule, yule.
Naipendwa na nyuki.
Ay, ke, ke, ke.
Wanani.